mefiga, usijege ya wale jafiga. Kama leo minakosa, minafamu kesho nitawiga. Nobody knows tomorrow. Yeah, collegado, waja tomorrow. Yes, niache nigunye minilewe, yule watamani aje tulewe. Kama ni mademo tupige debe, hayo ndio ladha dunia.
Bongote ya kodate Tiga bizo to savure Nyaje ni kunye, nyaje ni lewe Magambo naza na ngoeza ebele Aye
Nobody knows tomorrow. Yeah, only God watch out tomorrow.
Nyaje ni kunye, mini lewe Yule watamani aje tulewe Kama ni mademu tupike debe I don't love the dunia.